Ekitongole ky'ebigezo ekya UNEB kifulumizza ebyava mu bigezo by'abaana abatuula siniya ey'okuna omwaka oguwedde gwa 2025 nga bino byakolebwa abayizi 1,320,363,379. Saba wandiso ekitongole ky'ebigezo kya UNEB Dan Odongo agambye nti abayizi abaakola ebigezo bino beeyongeddeko ebitundu 20 n'obutundu 2/10 omwaka oguwedde bwogeraga ne bannaabwe abaakola mu mwaka 2009 awali 335,917. Abayizi abawala be basinga abalenzi obungi nga baali 5/17 ate abalenzi 42/3 kwaba baatuula. Ku bayizi abeewandiisa okukola ebigezo 22/18 be baatandikako okwenda tuli ebigezo ebibawandiisibwa okukola, wabula nga Odongo agamba nti abatakola ebigezo nga amaze okuwandiisa bagenda bakendeera buli mwaka. Abayizi abawala baakoze bulungi Olungereza n'eddiini y'Ekikristaayo CRE ate abalenzi ne beegiriisa mu ssomo eri ebyafaayo n'ebyobufuzi, essomo ery'enkwaya y'ensi Geography, essomo ery'okubala Mathematics, ery'ebyobulimi Agriculture, ebyokukanika Physics, ebirungo bya Science Chemistry n'ebyobulamu Biology.